bafana ngeni inkone yimi cishwa ngakithi we bafana ngeni inkone yimi cishwa ngakithi we bafana ngeni inkone yimi cishwa mandile we bafana ngeni inkone yimi cishwa lena wabantu ngeni inkone yimi cishwa lena wabantu ngeni inkone
Fala, okay.